The only thing I want to say, chunga usije kuniacha, ukaleta tafarani kawa ndoto. Ata singoki kwako sikosei, tena unizalie na mapacha, taweka mambo hadharani wapate joto. Ah, so kama najigamba wongo kwangu miko,
miko, miko.
Wendo wangu namba moja niko,
niko, niko.
Usije kata kamba wendo langu jiko,
jiko. Ah,
yani, wasijaribu kukungoja nipo.
Ata kukikucha lufajiri, Yoko kisha wika unapambana na yeye, yeah. Unapambana na yeye, yeah. Paka nasema kasubiri, Yashola nitiririka unakazana na yeye, yeah. Unakazana da, pasi huku niweke kimya ni
Ailete, 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 ailete.
Ile ni sase,
ailete, ailete,
ayo,
ailete.
Umenikolea,
ailete, ailete, ailete.
Nichanganya nipumbaze wa nagongelea.
Nishati opolea, kilichobaki ni ubani. Nishachana nyafu anaongea, nona tupandisha thamani. Sitaki kukuona ukiwa unalia. Shaki koki utapona takupatia raha. Anisemesha kwa pole takifanya vibaya. Unawakomesha watu aneta kwa bahati mbaya. Ata kukikucha lufajiri, Yoko akisha wika unapambana na yeye, yeah. Unapambana na yeye, yeah. Paka nasema kasubiri, Yashula nitiririka unakazana na yeye, yeah, yeah. Unakazana da, pasi huku niweke kimya ni
Ailete, 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 ailete.
Ile ni sase,
ailete, ailete, ailete.
Ayo,
ailete.
Umenikolea,
ailete, ailete, ailete. Ailete.
Nichanganya nipumbaze wa
Ailete, ailete, ailete. Ailete.
Nagongelea.
Yes.